Kira Beach Podcast. Ada
exclusive from ZambianTunes.com.
Showtime.
Let's go, let's get him. Natuma phone na tapa suni yanka. Usiba na kusiba sinchika. Nie upieni funa chemu zanga. Na sasa mpange kwa mtu wanga. Ya kansita sokoneza. If you no money wa mazaza. Bolo pafupi suba pesa. Wa embekeze la cheti kabaza. G.O.D. best friend forever more. Pine ikapita sama timandia kutiamo. Imwefanu vili na value. Fake give a wanzano nishini imbwa galu. Damn ya think me don't think it. Ya long that me thinking. Homebo clock ya fake friends yo. Sinza kubisa ndigwe chavo yo. Tika bloka masoba. Gati si fish tika mataba. Tika bloka masoba. Gati si fish tika mataba. Tika beula maturikira. Na mafuto nishi matikutulia. Tika beula maturikira. Na mafuto nishi matikutulira.
I've been dropped kuba ghetto na bagai. Hayo ni maloza okando ni peza hai. Say atune paka lidi unopinga when you try. Yeah, wasoli nena ndo top concept. But I'm tell you, iba oyu bafka. Tika kumana atine kuda. Iba mbile tina panga. Hapa ni ma kings na ma chiki bafpanga. Yeah. Hey, fumo ni fumo. Leka clean akine kulipe boom. Bolo, kwela kuno bani patikiza. Bagai makala zonjonto katika sila munga ni diza. Switch.
Tika bloka masoba. Gati si fish tika mataba. Tika bloka masoba. Gati si fish tika mataba. Tika beula maturikira. Na mafuto nishi matikutulira. Tika beula maturikira. Mafuto nishi matikutulida. Wagai ba mafuna kunishika. Ndine sit muka shika nizauka. Mitsanchi malenga muni sonde. Pata mwenzo kamba ndine sende. Batman up or down. Ni pempa ni farike ni clown. Mafet jizi wanse fokofu. Mufanika vipaka na vikumfu. Mfumu chitano chipata. Shut up kuba kai batikata. Weza ziri poro za peta. Mulipo chei mwezi muteteka. Tika bloka masoba. Gati si fish tika mataba. Tika bloka masoba. Gati si fish tika mataba. Tika beula maturikira. Na mafuto nishi matikutulira. Tika beula maturikira. Na mafuto nishi matikutulira. Wagai monga satin. Suwiranji. Benakasi, Christopher, Anzi, na Ayubu, Dan Jumbo,
Mr. Pain the Bits,
Uncle P, na My Pity, Chappies, Mosky,
Win a Pony. Exclusive from ZambianTunes.com.
Spy, Kira B, Nkasambanga na Fula.